www.zambia.com. Fobene kuno music yali shivikwa ukapak tim tagi ah
na
na na na na na na
sass on the deck
take it easy life in your rimba take it easy life in your rimba mama kama taba na uwa
na uwa
ise kwatu ni chaiwa
chaiwa
mama kama taba na uwa
na uwa
ise kwatu ni chaiwa
chaiwa padogo padogo padigi padigi
aiwe uza kafika monga ule ndo warumvi.
Oh, this is more legit, you know.
People action B the ilo confused ah testa mushila pasha kakomeka mushila okay. Sasa no wikele kuwa chili mbikilo mumbo kalale nsala watako kale tia ya kusunga family zete tifa bondi pato makaya wa muli wepisha mwafe success let's take a show mupashi full of mapulesha keep push up umakona iwe yonsepa zedi na vishupa kwaza firi fionsepa chika la timu defikare ikabya bide la yon tatule fia fakale
take it easy life in your rimba take it easy life in your rimba mama kama taba na uwa
na uwa
ise kwatu ni chaiwa
chaiwa
mama kama taba na uwa
na uwa
ise kwatu ni chaiwa
chaiwa padogo padogo padigi padigi
na iwe uza kafika monga ule ndo warumvi.
Vintu vimavuta pena vimapeta. We try every day we try. Ologo nenjala lelo wande na iwe kusaka kuta
Mondo.
Mana izaga kukwela na iwe pakwendo kwako apatini na jua osaeza mashoti kati.
Take it easy life in your rimba. Take it easy life in your rimba. Mama kama taba na uwa
na uwa
ise kwatu ni chaiwa
chaiwa
mama kama taba na uwa
na uwa
ise kwatu ni chaiwa
chaiwa padogo padogo padigi padigi
na iwe uza kafika monga ule ndo warumvi.
Mwana nisa doma na gomola kukachafya mutima playa pachi wansa mafula balwani mebi kuchiwa kusansanga na uwuko mutende pepa kawumba be like a fool, you live like a king wila kumbo vya patalo devo kutakpo kensa za shamu ya 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 ama pepo pepa vele sunya kaska tefti pute mashamu ifo fone pitamo kashita vyo patina ko iwe na gafuka mokono confused
take it easy life in your rimba. Take it easy life in your rimba. Mama kama taba na uwa
na uwa
ise kwatu ni chaiwa
chaiwa
mama kama taba na uwa
na uwa
ise kwatu ni chaiwa
chaiwa padogo padogo padigi padigi
na iwe uza kafika monga ule ndo warumvi.
Legend, human sama ume trucks na simo commander dollar commander Zedden. Let's make money, Matt P, Mr. King, just do manji zet. Ella, Basmati, T Opa, T Cash, Namusende, Boo, Joe Max, Samava, Iwe, never
download music at ZenHouseZambia.com.